Oh, ya ya ya. Twende kazi yao. Okay. Freestyle. Mtu nusu. Yeah, I was in Kosa Koinange Street. Cause always, mina associate na malaya. So ongo, rap bila hongo. Huyu dema na nifinyia macho ama yeni kilema yeni chongo. Nitumie kama chombo. Oh my god, marapa hawa nanga bongo. Oh my god, I'm more than a man, more than a king, more than a god. Don't I do my thing, I'm a killer. Domana instrumentals na nyogopa vile na chana. Ni kama kuku ikizi yokota, I made it. I swear I made it. Naskizo streets hata kazi apewa credit on air. JJJ.
Okay, lyrical anomaly. Hizi ndo beat wanga na kill normally. No money, huwa na jibattle boss. Wezi ni double cross, mini evil ghost. Niko na fat lines kushinda colon ya Rick Ross. The metaphorical Jesus on a cast cross. Na kudouble dare, call me spiritual dare. Battle zangu sijoi kwa fair. Kwa freestyle kama hizi, wanga na come free. Niko na brain invisible beings kwa trinity of three. Modern alchemist, nimekuja kuprove what game is. Cast ni mwenye nasimama kwa my ground. Dead ni mwenye na hold my crown. I'm gone.
Going in again, man. Yeah, yo. Yo, music is my savior. M-I-M-S. Vile mi uchill na machiki yo, my empress. I swear niko maji. But na kila wezi kompia hiki paji. Siko shua niko poa. Mpaka ile siku nchakaliwa chapati kwa ndoa. Kasi noma ni noma sana. Wakitokea kwa pato zita wezekana. Baya sana ki abracadabra. Vile mi uflo mademu fuwa mpaka bra. Aya. Freestyle, yeah. Yeah.